It's Kaniba.
Mapenzi ya kianzi ya ten, kazi kubwa ni kumaintain. Isha toka na day magomen, tukaja kumwaga na miko chin. Nika repeat again and again and again and again and again. Hakuna nicho gain zaidi ya pen. Sasa ukae tulie.
Nimeiweka ndani roho yangu mimi. Penzi ni mitiani kila siku mimi.
Tell me love is work of magic. I've been praying for something like this. Waiting, wait, sana. Made so many wishes. Usiku na mchana. Made so many wishes. Some people told me that is not existing. Unota ndoto za mchana vipi. Kunywa maji kwanza pumzika kwa kiti. No with the booms. That's love does not exist. Nimeenda West Africa. I'm looking for love. They tell me love don't live here. I've been to South and North. They desperate for love. Napisha na napita njia. East to Central Africa. Wapi kuna love. Killer night mold is here. I close around the world. Be seeking for the love. They told me love don't live here.
Niseme sina bahati. Ama mambo haja nyota. Nae mtaka simpati. Labda tatizo ni nyota. Ma usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela.
Kutafuta pesa sishindwi kwa njia zote haso nazijua. Ila mapenzi ndio yananizuzua. Na ikipanda kichwani nanizingua sana. Na kunywa pombe kali kundani maini naungua. Nafuta sigara nachoma kifua. Yote mapenzi ndio yananizumbua sana.
Mapenzi kilio, nenda waulize wezio. Ni mdudu wa sikio, akikungata usikila yoyote. Kilio, nenda waulize wezio. Ni mdudu wa sikio, akikungata usikila yoyote.
Nimeenda West Africa, I'm looking for love. They tell me love don't live here. I've been to South and North, they desperate for love. Napisha na napita njia. East to Central Africa, wapi kuna love. Killer night mood is here. I close around the world. They seeking for the love. They told me love don't live here.
Niseme sina bahati. Ama mambo haja nyota. Nae mtaka simpati. Labda tatizo ni nyota. Ma usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Nikutia chumvi kwenye pera. Usela, usela. Nipunguze usela. Mana mapenzi na usela. Chumbi kwenye pea.
Classic music.